for the next session that we have.
Siyanibingelela kwakhona kulentseni ngengxenye yesibini esinayo.
I trust that we have all been refreshed and are ready to listen to what we are being taught this morning.
Ngikholwa ukuthi thina sonke manje sesivuselelekile nemizimba yavuseleleka ngisho nangalokho esikwazile ukuzwa namhlanje kuseni.
It has been a wonderful opportunity for us and we were greatly blessed. Thank you so much for the message that you presented this morning.
Ngithina kube isibusiso esiyisimanga futhi kwayisimanga kithina sithanda ukubonga kakhulu ngombiko esiwutholile kuseni.
Kenan Mbata has certainly challenged anybody who is involved in any ministry.
Manje ube umfundisi uMbatha uthontsela inselele yilowo nalowo othintekayo emsebenzini wenkosi.
And I think we can feast on what he fed us for many, many days.
Icabanga ukuthi thina singazondla ngakho konke lokwasendle ngakho sizondla insuku nensuku ngalokho esikudlile.
And it has whet our appetites to hear what we will be listening to in the next session.
Futhi silangazelele sibhekile sijongile ukuthi sifike kuloko esizokuzwa kulengxenye elandelayo.
Ministers of the gospel and all who are here, it is a great, great privilege for us to be together in this way.
Bafundisi sithunywa baphathi bendaba zevangeli kwithina kuyinjabulo enkulu nentokozo ukuthi namhlanje sihlangane ngalendlela.
How wonderful that we can meet even though we're coming from different denominations.
Wisimanga singakanani ukuthi singakwazi ukuhlangana nisho noma sisuka kumahlelo ehlukene.
Even though we come from different parts of God's vineyard.
Futhi noma siqhamuka endaweni ezehlukene ezingxenyene ezehlukene sesivini sikaNkuluNkulu.
We have something in common.
Kodwa sinokodwa okufanayo.
And that is the work of Jesus Christ in our lives.
Umsebenzi wenkosi uJesu empilweni zethu.
And that binds us and gives us direction as a great, great army of our heavenly Father.
Lo msebenzi wenkosi uJesu uyasibophela ndawonye ube sosinika ukusiqondisa ukuthi nakuphi la sikhona sikwazi ukwenza umsebenzi kaNkuluNkulu.
We are very happy also to welcome some who have joined us.
Futhi siyathokoza kakhulu ukuthi singamkela futhi abanye abakwazile ukufika.
And I'd particularly like to mention Reverend Mpungose.
Ngokukhethekile ngithanda ukubalula ubamfundisi ubampongose.
Who is the leader of Zeps College?
Ongumholi wecollege le Zeps.
Angazi umfundisi ukuthi lapi ukhona ukuthi ungasukuma singajabula kabi ukubona.
I don't know if Reverend Mpongose is here, if maybe he can stand up so that we can see him.
We would also like to welcome Dr. Mnisi from UBI.
Sithanda futhi ukwamkela ubabudokotela ubaba Mnisi osuka kwi-UBI.
Dr. Mnisi, thank you very much.
Siyabonga kakhulu babudokotela.
We are truly blessed that there are men and women of God that are joining us at this time.
Sibusiseke ngenye indlela ukuthi kukhona obaba nabomama amadoda kaNkuluNkulu nomama abakwazi ukuthi bafike babe kanye nathi kulesi sikhathi.
And before I introduce our speaker for this next session,
ningakethuli isikhulumi sethu salengxenye yesibini,
I would like to ask Reverend Reimer to please come forward and open for us in prayer.
Reverend who?
Rima.
Ngicela ukucela ubamfundisi uRima ukuthi eze phambi kwethu azosivulela ngomthandazo.
He is busy with the Lord's work in Paraguay.
Yena wenza umsebenzi wenkosi eParaguay.
Shall we then pray?
Cela sithandaze.
Lord Jesus, thank you that you have invited us to your feast, to your meal.
Nkosi Jesu siyabonga kakhulu ukuthi usimemile wasimemele dilini lakho wasimemele kudleni kwakho.
Thank you that you have freed us of all of all excuses.
Siyabonga Nkosi ukuthi usikhululile wasivumela ukuthi sizofika sidedele zonke izinto ebesingayilandulela ngazo.
Thank you that we can be the people from the streets that you invited.
Siyabonga Nkosi ukuthi singafana nalabo bantu owabameme emgaqweni ukuthi beze.
Thank you for your grace and mercy.
Siyabonga Nkosi ngomusa wakho.
Lord, we pray that you may be with your servant.
Siyakhuleka Nkulunkulu wethu ukuthi ube nenceku yakho.
That he may usher the food that each one of us needs.
Ukuze Nkosi idlulise leko kudla umuntu nomuntu phakathi kwethu akudingayo.
Thank you, Lord Jesus.
Siyabonga Nkosi uJesu.
To you be the honor and the glory.
Ngoba Nkosi udumo lonke nenkazimulo kukuwena.
Amen.
Amen.
One of the symbols of this ministers' conference.
Okunye futhi kwempawu okukhona kulezi nkonzo zabefundisi.
Is the one who sounds the trumpet.
Omunye wabantu abashaya icilongo.
Sounding the trumpet that takes the soldiers of the Lord forward and onwards.
Ukushaya icilongo kanye ukukhalisa icilongo kuthatha izithunywa zikaNkulunkulu ukuthi aziqhubeke.
And this morning we'll have some young men who will sound a trumpet.
Kanjalo kulentseni sizocela abantu abasha abazoba khona la abakubona abazosivuthelela amacilongo.
They, as they come forward, they are mostly learners at the school here on the mission.
Uma beseza laba ubuningi labo abantu abasafunda la esikoleni salapha emission at DSS.
You heard some of the children sing earlier on.
Izwile ekseni abanye babantwana becula ekseni.
Now the school is very privileged to be placed here on the mission.
Manje isikolo sinenhlanhla enkulu ukuthi singaba la emagcekeni asemission.
They are children from all over South Africa.
Abantwana abaqhamuka eNingizimu Afrika lonke.
And a few from overseas.
Kube khona abambalwa abasuka emazweni aphesheya.
And this week we have the privilege of practicing our community service during the ministers' conference.
Manje kuleliveke ngalesi sikhathi senkonzo zabefundisi banethuba elihle ukuthi benze umsebenzi wabo emphakathini.
So they are part of the team that is serving at the meal times.
Manje bona bayingxenye yalabo abalekelelayo ukuthi basilungisele ukudla, basidlulisele ukudla.
And prepared the little items that were placed in your rooms when you arrived.
Ukuthi futhi balungisile izinto ezithile ezibekiwe ezindlini lani finyelele khona ifikele khona.
And in that way we trust that they too will understand what it means to be a servant of God and work in his kingdom.
Manje ngaleyo ndlela sikhole ukuthi nabo bazoqonda ukuthi kuchaza ukuthini ukuthi uthwala umbiko kaNkuluNkulu ube isifundisi ube ngumfundisi sithunyo.
Even from a very young age like Samuel was young.
Nisho noma bese bancane njengoba naye uSamuel wayesemncane.
Thank you, Mr. Hickel.
Siyabonga kakhulu.
Thank you.
Thank you very much. I think we all understood the first song, I will make you fishers of men.
Siyabonga kakhulu ngicabanga bathi na sonke siliqondile iculo lokuqala lithi nizonenza nibe ngabadobi babantu.
Maybe we sang it at Sunday school.
Mhlambi besilicula ngesikhathi sewu Sunday school.
But imagine if we would all not just sing it but be fishers of men.
Kodwa awubuke uma ngaba thina sonke besingelicule nje kodwa thina singene kukona sibe abadobi babantu.
The second song is Hamba Vangeli.
Iculo lesibini lithi the gospel must go.
And in Zulu it says it so well, the words of the Zulu chorus, that the gospel is like a metal that destroys other metals.
Manje ngokwesizulu lisho ngendlela ecace kakhulu ukuthi ivangeli liyinsimbi ebukhali elikwazi ukuchitha lisike zonke ezinye amanye amavangeli.
And this is the gospel that God has revealed to us, all of us who are gathered here this morning.
Yilelo vangeli uNkulunkulu wasembulela lona thina sonke sikhona la.
There's just an announcement before we continue.
Singakaqhubeki kunesimemezelo.
Somebody has lost a wallet and it's got all the cards and all important documents in it. So if anybody has found a wallet, please can you either give it to one of the MCs that you have seen or take it to the reception.
Kunesimemezelo sokuthi kukhona olahlekele iwallet yakhe inamakhadi wakhe phakathi, kuyacelwa ukuthi uma mhlambi kukhona oyitholile ayilethe komunye wabaphathi bohlelo okanye mhlambi ayamise reception.
And then there is also somebody who lost a bit of cash. Maybe you found it and it can be returned.
Manje mhla ukufuthi kukhona omunye olahlekelwe imali yakhe, siyacela uma ngaba uyitholile siyacela ukuthi ayibuyisele.
It gives me great joy this morning to introduce to you our next speaker.
Manje namhlanje ngentokozo enkulu ndithanda ukunethulela isikhulumi sethu salesi sikhathi.
Dr. Eva Siobi.
Udokotela Eva Siobi.
And she starts her resume with the most important item that I think is a wonderful thing.
Manje uqale ngokubaleke kakhulu enibona ukuthi kuyisimanga esikhulu.
That she accepted the Lord Jesus Christ as her Savior in 1971 when she was a grade 11 learner in Soweto.
Manje yena wamamukela uJesu ngonyaka ka-1971 wamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wakhe ngesikhathi esenza iba ugrade 11 emamukela esikoleni la ebefunda khona.
And she was ordained later as a minister of the word.
Was nikela ukuthi abe ngumfundisi wezwi likaNkuluNkulu.
And she was ordained in Sacramento at the Moments Blessings Church.
Manje wabese gcotshelwa kulelo bandla ekuthiwa igama layo yi Moment Blessing Church.
And she is now pastoring a church in Springs together with her husband for the last 7 years.
Manje ushumayela ivangeli eSprings kanye nobaba wakhe sebeneminyaka u7 beshumayela ivangeli.
And she starts with that information in the document that I have.
Manje kuleli phepha endiliphethe uqale ngalolo lwazi okanye ngalo information.
And I think because that is the closest to her heart.
Manje ngicabanga ukuthi ukubhale lokhu ngoba yikona okuseduze kakhulu kwenhliziyo yakhe.
However, she has also studied medicine.
Futhi ke yena uyena ofunde ezobudokotela.
And has a medical degree.
Futhi unazo iziqu zobudokotela.
Which she uses in the service of the Lord.
Lokho futhi ukusebenzisela ekukhonzeni uNkulunkulu okuhambiseni indaba zikaNkulunkulu.
She is also board member of Doctors for Life International.
Futhi uyilunga le board lenhlangano Doctors for Life odokotela abamele ukuphila abasebenza izwe lonke.
As well as the radio that we all know, Radio Pulpit.
Futhi uyilo futhi ilunga le board ka Radio Pulpit ngicabanga bathi na sonke siyazi ngwe Radio Pulpit.
Her passion, according to what she has testified to, is unleashing the power of the word of God.
Manje njengoba ekubekile okuyinhloso nokuyintshisekelo yakhe ukuthi adlulise aqhube izwi likaNkulunkulu.
And what is important to her is that the values and principles of God should reach people and nations.
Manje okubalekile kakhulu kuyena okumshisayo ukuthi imithetho kaNkulunkulu nezimiso zikaNkulunkulu ayidlulele ebantwini zidlulele ezizweni.
By using the four core values,
ukuthi ngalokho usebenzisa of four.
Humility, holiness, honesty, and harmony.
Usebenzisa ukuyithoba, ubungcwele, ukuthembeka nobunye unhlanganyelo.
So although she's worked as a medical doctor for 34 years,
nisho noma sesebenze njengodokotela, udokotela okufundela ukudokotela bakhe iminyaka ewu 34.
And she's one of the founding members of Women Alive.
Futhi ungomunye wabantu abaqala inhlangano ebizwa ngokuthi Women Alive.
She loves the Lord Jesus Christ.
Uyamthanda uJesu.
And it gives us great honor to welcome you.
Manje lokho kusinika kakhulu ukuhlonipha okukhulu ukuthi simamkele phakathi kwethu.
And we invite you to come forward and address us.
Besicela ukuthi uma eze ngaphambili azodlulisa lokwana na.
Amen.
Amen.
Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ.
Ngiyanibingelela nonke egameni lomsindisi wethu uJesu Kristu.
Who is a sin conquering God?
OkunguNkulunkulu onamandla okunqoba isono.
The one who's able to heal us, to deliver and to set us free.
Uyena futhi onamandla okusiphulukisa akwazi ukusikhulula.
As a medical doctor, I tend to know that there are things which medicine can't do and only God can do.
Njengodokotela wezempilo, ngiyafakaza ukuthi kunezinto ezingenzeki ngokobudokotela, kodwa uNkulunkulu anamandla ukuba azenze ayifeze.
And I want to pay a great honor to him, because he has done exactly that even in my own life and my husband's life.
Ngakho ke ngifisa ukuba ngimdumise, ngimhloniphe uNkulunkulu ngenxa yokuthi ukwenzile lokho empilweni yami nasempilweni kababa wasekhaya umkhwenyana wami.
Thank you so much to our sister Ingrid. I can't see you where you are, but thank you for receiving me so well. And thank you also to my brother Dr. Albu.
Ngibonge kakhulu kudadewethu uEngrid ongamngele kahle. Ngiphinde ngibonge futhi nakumfo wethu ubaba uDokotela uFanny Eden.
And thank you also to the committee yabefundisi who have said, yes, I can come and be a vessel God would use today.
Ngiphinde futhi ngibonge kakhulu kwikomiti labafundisi elingivumela ukuba ngifike. Lasho ukuthi kulungile ungafike ube yisitsha uNkulunkulu azosisebenzisa osukwini lanamhlanje.
And greetings also to the family yakababa Stiegen, whom we love. Ngafunda la eNatali Ongoye ngo-1976 until 1978. So he used to come, we used to invite him azosishumayeza.
Ngiphinde futhi ngibingelele ngokukhethekile umndeni kababa umfundisi osenhlizweni yami kakhulu engimkhumbulayo kade ngisafunda Ongoye. Wayevamise ukufika afike azoshumayela khona Ongoye.
Mbulise bonke abefundisi, all the fivefold ministry, thank you for being here with me, and also to present and say thank you to Wakamdlalose who have come to accompany me.
I would like also to greet all the ministers abaphiwe izipho ngokuhlukana kwazo ngokumzimba kaKristu. Ngiphinde futhi ke ngibonge kakhulu kubaba uMdlalose okhona phakathi kwethu.
Amen.
Amen.
So I'm going to start with the topic which we are to share this midday hour, As the Father has sent me, so I send you.
Ngakho-ke ngithanda ukuba ngiqale ngesihloko esizosidingida namhlanje mini okuyisihloko esithi njengalokhu baba engithumile mina nami ngokunjalo ngiyanithuma nina.
So you know, before we can know what and how, we have got to understand how did the Father send Jesus? Because the same way the Father sent Jesus is the same way he is sending us.
Ngaphambi kokuba siqonde konke, sazi ukuthi kupho okwenzakalayo, kubalulekile ukuthi siqonde ukuthi uNkulunkulu Baba wamthuma kanjani iNkosi uJesu, ngoba ngendlela athume ngayo iNkosi uJesu, iyo leyo ndlela futhi athuma ngayo thina.
So, what God did was he equipped Jesus, he empowered him for the work to be accomplished.
uNkulunkulu Baba wakwazi ukuba ahlomise iNkosi uJesu ayipha amandla ukuba ikwazi ukuba ifeze lo msebenzi ewunikezile.
So we should know that we are also being sent, being equipped, and we are empowered.
Ngakho-ke kubalulekile ukuthi nathi siqonde ukuthi sithunyiwe futhi sihlonyisiwe ngakho konke esikudingayo futhi namandla sinikeziwe.
And the second factor is that he sent him on an already triumphant mission.
Okunye futhi okubaluleke kakhulu kuba siqonde ukuthi uNkulunkulu Baba uthuma iNkosi uJesu emsebenzini ovele usunqotshiwe.
So we should also have the confidence in knowing that immediately we are sent into the world, we are already winners.
Ngakho-ke simele ukuba sibe nokuzethemba, sibe nesibindi, siqonde ukuthi njengalokhu sithunyiwe emhlabeni singabanqobi.
Now, what was it which God did to equip Christ, empower, and to protect him?
Manje kumbuzo uthi ikuphi okwenziwa ubaba ukube ahlomise iNkosi uJesu ayipha amandla ebese futhi ephinde eyayivikela.
What God did was he gave Jesus a body.
uNkulunkulu akwenza ukuthi wanikeza iNkosi uJesu umzimba.
We should all understand and appreciate that it's only those who have got bodies who are able to be born again and sent.
Ngakho-ke kumele lokhu sikuhloniphe futhi sikuthokozele ukuthi yilabo abanikeziwe umzimba abangakwazi ukuthi bazalwe kabusha bese beyathunywa.
And he gave him his seal of approval, which is the Holy Spirit.
Wayesephinda futhi emnikeza uphawu olumgunyazayo uJesu kubenzela umsebenzi, uphawu olungumoya ongcwele.
He gave him words to say.
Wayesephinda futhi emnikeza amazwi azowakhuluma.
He gave him his name.
Wayesemnikeza igama lakhe.
And he gave him his promises.
Wayesephinda futhi emnikeza izethembiso
zakhe. So this is what we are all having as God is sending us out.
Ngakho-ke yikho konke lokhu nathi esinakho njengalokhu uNkulunkulu esithuma ukuba siphume sihambise ivangeli.
We have a body.
Sinomzimba.
We have the seal of his approval, who is the Holy Spirit.
Sinalo uphawu olusiqinisekisayo ukuthi sithunywe nguye.
And we have got always now to strive and ask him to always give us words to say for that particular mission.
Ngakho-ke sinalo futhi nelungelo lokuba simcele uNkulunkulu ukuba asiphe wonke amazwi esizowakhuluma ukuba sifeze lowo msebenzi.
And he has given us his name.
Wayesesinikeza igama lakhe.
And we have his promises.
Sinazo nezethembiso zakhe.
Now, when it comes to the body, in Hebrews chapter 10, verse 5, we read, "Therefore, when he came into the world, he said, 'Sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for me.' Through his body, he would open for us a new and a living way into the Holy of Holies."
Uma ngabe kukhulunywa ngomzimba, incazelo siyayithola masifunda incwadi yamaHebheru isahluko seshumi indima yesihlanu ukuthi ngalokho ke esefika ezweni uthi umhlatshelo nomnikelo awuthandanga kodwa ungilungisele umzimba. Ngakho ke bazalwane, njengokuba sinesibindi sokungena endaweni engcwele ngegazi lika Jesu Kristu.
And now, why did Jesus have to have a body? He needed this body because he was going to carry all our sins away with his body, making us the righteousness of God and to bring healing through that body.
Umbuzo ukuthi kungani inkosi uJesu idinga umzimba ukuba ifeze lomsebenzi na? Idinga lo mzimba ukuze izokwazi ukuba ithwala izono zethu emzimbeni wayo iye nazo emthini ukuze kuthi sesifile ezonweni siphile kulungeni oyena imvimbo yakhe saphulukiswa ngayo.
In 1 Peter chapter 2 verse 4 we read, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, and by whose stripes you were healed.
Siyafunda encwadini yokuqala kaPetru isahluko sesibili indima yamashumi amabili nane ukuthi yena owathwala izono zethu emzimbeni wakhe emthini ukuze kuthi sesifile ezonweni siphile kulungeni oyena imvimbo yakhe naphulukiswa ngayo.
Secondly, he needed a body in order to destroy Satan through his death and set us free from the fear of death.
Okwesibili okuyimbangela ukuthi inkosi uJesu idinge umzimba ukuba ithole amandla okuchitha imsebenzi kaSathane ebese iyasikhulula ukuba singabi nalo uvalo singakwesaba ukufa.
In Hebrews chapter 2 verse 14 to 15 we read, inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil, and release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage.
Uma ngabe sifunda encwadini yamaHebheru isahluke sesibili indima yeshumi elinane kuya eshumi elinanhlanu sifunda ukuthi ngakho ke njengokuba abantwana bahlanganyela igazi nenyama nayo uqobo wahlanganyela khona lokhu kuze ngokufa amchithe obenawo amandla okufa onguSathane abakhulule bonke labo abathi ngokwesaba ukufa ekuhambeni kwabo konke babeboshelwe ebugqileni.
If there is one thing which they human race, especially Africans, which we fear is death.
Uma ngabe ngakhulunywa kuPaul nje into eyodwa esatshwa abantu bonke ikakhulukazi ke abantu bebale lintsundu baya kwesaba ukufa.
Most of our traditions, they all revolve around the fear of death.
Wonke amasiko ethu aye abe noma azungeze lokhu kwesaba ukufa.
You will find that we are told that if somebody is dead, we should not make noise in the house.
Siyesitshela ukuthi uma ngabe kukhona umuntu ofile noma odlulile emhlabeni ekhaya, azivumelekile ukuba sibange umsindo.
All of a sudden we are quiet.
Khona lapho sesizoba abantu nje abazothula.
All of a sudden we are wearing dukus around our shoulders.
Khona lapho sesombatha manje amaduku emahlombe ethu.
And others, they will put hats.
Abanye baze bamboze ngezigqoko amakhanda
abo. And the fathers will always wear jackets.
Oh baba baye bahloniphe ngokuthi bafake amabhanti.
Sometimes there are candles.
Kuye kubekwe futhi namakhandlela.
And we go and put a mattress on the floor.
Ebese ke sithatha imbhede yethu mattress sikwendlale phansi.
And we have candles and all sorts of things going on.
Bese ke siba namakhandlela avuthayo sibe nazo zonke izinto nje ezahlukile.
Why do we do all that?
Umbuzo uthi kungani senza lokho na?
It is because of the fear of death.
Kungenxa yokwesaba ukufa.
We are saying to ourselves, we don't want this thing to come back.
Sisuke sithi kithi asikufuni lokhu kuba kubuye futhi kuze kithi.
So even on the day of the burial, we have got water to wash our hands so that all the curses namabhadi wasemangcwabeni angafingeni la endlini.
Ngisho nangosuku lomngcwabo kuye kubekwe amanzi ukuthi uma seqediwe ungcwatshwa sigeze izandla sithi asifuni iqalekiso namabhadi ukuba abuye azongena endlini zethu.
We slaughter cattle and sheep or goats.
siyesihlabe izinkomo izimvu nezimbuzi
so that we can use inyongo the gall to wash ourselves from the curse which comes with death
ukuze sizothatha ke inyongo kulezi ilwane sigeze ngayo ukuze lamabhadi eza nokufa angabe sabuya eze kithi
and now the world needs to know that Jesus had to have a body so that he can go and die on the cross of Calvary destroy the power which Satan had to kill so that he can come and restore us and heal us from the fear of death
Manje ke kubalekile ukuthi izwe liqonde ukuthi uKristu Jesu kumele abe nomzimba ukuze ezokwazi ukuthi ayolenga isiphambanweni ebese enqoba lamandla okufa ebese yasikhulula singakwesaba ukufa.
Why are people committing suicide?
Umbuzo uthi kungani abantu beyibulala?
It is because of the fear of death.
Kungenxa yokwesaba ukufa.
Why are people taking drugs? It's a fear of death.
Kungani abantu benqoma ukusebenzisa idakamizwa kungenxa yokwesaba ukufa.
Why do we have conflicts and sometimes strains, stresses in a family is because of the fear of death. Somebody wonders, have I not done something wrong to deserve this?
Kungani emndenini yethu kuye kube khona ukushayisana kube khona impikiswano nezinqushunqushu kungenxa yokuthi siyakwesaba ukufa omunye azasho ukuthi kungani mina kumele ngidlule kulokho ingoba kukhona okube ngikwenzile yini
And we even go and have ancestral worship
Ebese ke futhi ke siyahamba siyokhonza amadlozi
And ancestral worship we do it because we are scared of death
Sikhonza lamadlozi nje kungenxa yokuthi sisaba ukufa.
You find that we are both Christians on a Sunday, but come Easter Monday, people go to the graveyard.
Sivele sihlukane kabili ngesonto singamaKristu siye enkonzweni sikhonza uNkulunkulu kodwa ngomsombuluko yithi laba futhi sesiye emathuneni siyokhonza abafileyo.
What about when we get married?
Umbuzo ukuthi kwenzakalani uma ngabe sesishada.
I missed all the lobola stuff is hidden the agenda to do amahlabiso in order to worship ancestors.
Nalokhu kokukhishwa kwamalobolo emva kwakho kufihlwe lento efaka phakathi indaba yokukhonza abafileyo amadlozi.
And all that is because we fear death.
Konke lokhu siyimbandakanya nakho ngenxa yokusaba ukufa.
Now Hebrews tells us that Jesus died on the cross of Calvary. Can you go back to the previous slide? He died on the cross of Calvary. He had to have a body because now he was going to save people with flesh and blood. He was supposed to be like them so that when he dies on the cross of Calvary, he destroys Satan and he comes back to release everyone from the fear of death. May you be released today if you have got problems with the fear of death in Jesus' name.
Yingakho inkosi uJesu yafika iza ingena emzimbeni ukuze izokhulula labo abaphila emzimbeni ukuze ibakhulule labo abathi ke ngakho ke njengokuba abantwana bahlanganyela igazi nenyama naye uqobo wahlanganyela khona lokho ukuze ngokufa amchitho benawamandla okufa ngusathane abakhulule bonke laba bathi ngokwesaba ukufa ekuhambeni kwabo konke babeboshelwe ebugqileni kwangathi uNkulunkulu angasikhulula ebugqileni bokwesaba ukufa egameni lenkosi yethu uJesu Kristu
Amen And thirdly Jesus came in having a body in order to exercise authority on earth.
Okwesithathu okwenza ukuthi inkosi uJesu ifike ngomzimba ibe nomzimba emhlabeni ukuba ikwazi ukusebenza isebenzise igunya namandla la emhlabeni.
You see here on earth spiritually the spirits cannot operate in their authority unless they have a body.
Manje ke la emhlabeni umoya awukwazi ukuthi usebenzise igunya namandla la emhlabeni uma ngabe umoya ungena umzimba.
That's why Satan will want to occupy somebody's body in order to use them.
Yingakho ke no Satane ethanda ukuthi angene emzimbeni womuntu akhwele umuntu ukuze ezokwazi ukuba amsebenzise.
And so for Jesus to come and use divine authority here on earth, he had to have a body. That's why he says in the book of John chapter 10, he says, anyone who does not come through the door is a thief.
Yingakho ke inkosi uJesu kwadinga ukuba ize la emhlabeni ingene emzimbeni ukuze izosebenzisa leli gunya namandla ukuba ikwazi ukubusa la emhlabeni. Uma ngabe ufunda ivangeli ngokaJohane isahluko seshumi, ithi inkosi uJesu lo ngangeni ngesango kusho ukuthi uyisela uze ngokweba.
And isango, it means a birth canal of a woman.
Uma kukhulunywa ngesango kukhulunywa ngowesifazane uma ngabe eteta ingane.
And so Satan was never born by a woman. And that makes him a thief.
Manje uSathane yena akazalwanga owesifazane yikho lokho okumenza ukuba abe yisela.
He can't use his authority without using somebody.
Akakwazi ukusebenzisa igunya namandla uma engasebenzisi umzimba womuntu.
So Jesus did not want to have and to use somebody's body. He had to have his own body so that he can begin to take dominion here on earth and release people out of the world of darkness into his marvelous light.
Manje ke inkosi uJesu yayingathanda ukuthi isebenzise umzimba womunye umuntu, kwadingeka ukuba isebenzise umzimba ozoba ngeyawo inkosi uJesu ukuze ibe namandla okuba ibuse kulomhlaba ebesikwazi ukuthi ikhulule abantu ababophekile emandleni obumnyama.
1 John chapter 3 verse 8, the second section, it says, for this purpose the Son of God was manifested in the flesh, that he might destroy the works of the devil.
Siyafunda encwadini yokuqala kaJohane isahluko sesithathu indima yesishagalombili ingxenye yesibili ukuthi indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngalokhu ukuze ichithe imsebenzi kaSathane.
Now with us in Christ, number one, our bodies are the temple of the Holy Spirit according to 1 Corinthians 6 verse 19.
Manje ke uma thina sesikuKristu lithi iBhayibheli encwadini yokuqala kwabaseKorinte isahluko sesithupha indima yeshumi elinesishagalolunye, imizimba yethu iyithempeli likaNkulunkulu oyingcwele.
Our bodies secondly are a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is our spiritual act of worship.
Imizimba yethu iyiminikelo ephilileyo eyamukelekayo kuNkulunkulu engcwele ukuba sikwazi ukuba simdumise uNkulunkulu ngokomoya.
And in 1 Corinthians chapter 6 verse 21 it says our bodies belong to him because we are bought at a price.
Siyafunda encwadini yabaseKorinte besibili sahluko sesithupha indima yamashumi amabili abokuqala baseKorinte indima yamashumi amabili anomuvo ukuthi
our bodies
imzimba yethu ingekaNkulunkulu futhi sithengiwe ngenani eliphakeme.
Amen. And then in Matthew 28 verse 18 to 20, the Lord Jesus, sending his disciples, he said, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. This authority can be exercised through bodies which are the temple of the Holy Spirit, whose mind is set on the things above.
Siyafunda evangelini ngokaMateyu isahluko samashumi amabili nesishiyagalombili siqale endimeni yeshumi nesishiyagalombili uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhabhathise egameni likayise nelendodana nelikamoya ingcwele nibafundise ugcina konke enginiyale ngakho bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe.
The greatest asset as a Christian here on earth is your body.
Manjege njengoba sila emhlabeni singamaKristu uNkulunkulu udinga ukusebenzisa eyethu imizini.
That's why he says that present your body as a living sacrifice. That's why he says let your body, members of your body, be used for righteousness. That is according to Romans chapter 6. Verse 11, you use your members of your body for righteousness.
Yingakho uNkulunkulu ethi nikelani ngemzimba yenu ukuba nifeze imisebenzi yobungcwele namalunga emzimba yenu niwanikele ukuba enze imisebenzi yokungcwele lokho sikuthola encwadini yamaRoma isahluko sesithupha indima yeshumi elinomuvu.
And you see, the thing is, what as a doctor, I use my hands. But as I use my hands, I am conscious that these hands are instruments of righteousness.
Njengalokhu ngisebenzisa lezi zandla, ngiyaqonda ukuthi lezi zandla zizikhali zokulunga.
So when I touch my patient, I'm expecting that I'm not just touching to palpate, but I am touching to bring forth the healing power which Jesus has.
Ngakho-ke uma ngabe ngithinta isiguli, ngisuke ngiqonda ukuthi ngisithinta ngamandla azokwazi ukuba asiphulukise, amandla azoletha ukuphila kuzo leso sigulo.
You know, sometimes you find God would use my nose. I speak the other day, I was counseling somebody, and as we were in this counseling session, this young lady who was a dentist, I could smell something which was foul. And when I asked her and I said to her, "Are you troubled by a demon?" And she said, "Yes." How did I pick it up? The smell, God using the nose as your instruments of righteousness.
UNkulunkulu futhi ke unamandla okusebenzisa ngisho ikhala lami ngikhumbula ngisiza omunye umzalwane ngikhulumisana naye ngase ngizwa nje kunephunga ngase ngimbuza ukuthi uhlushwa idemoni yini wayesethi kungani ubuza lokho ngase ngithi ngizwa nje kunephunga ngaleyo ndlela uNkulunkulu wasebenzisa amakhalamu ukuba ngikwazi ukubona ukuthi lo mzalwane unenkinga yokukhwelwa umoya wedemoni.
The other day it was Reinhard Bonke. He says was shopping here somewhere in one of the shopping malls. As he was just going about his business, not preaching to anyone, he just was turning at an aisle in a shopping center in a supermarket.
Omunye umfundisi uRenyard Bonke uthi wayekhona la esenxanxatheleni yeitolo ezenzela nje izinto zakhe engashumayeli uthe nje mayijika nje ekhoneni elithize khona lapha esitolo.
He saw this young man who was having cigarette smoking.
Wayesebona insizwa yayimile lapho ibhema usikilini.
And all of a sudden this young man took the cigarette and squashed it behind him.
Uthi khona lapho le nsizwa yasiyuthatha logwayi yawucisha yawufihla ngemuva kwayo.
And Reinhard Bonke was wondering, why are you doing that?
Umfundisi uReinhard Bonke wayesebuza ukuthi kungani wenza lokho.
And this young man said, "I don't know you, but when you turned the corner, in your eye I saw Jesus looking at me."
Yayisithi le nsizwa, "Yebo angikwazi. Kodwa ngesikhathi nje ujika ikhona emehlweni akho ngibona inkosi uJesu ingibuka."
God wants to use you. When he sends us, he's not just sending us to preach the word. He is sending us to use every part of our body to minister to people, to let them be convicted, to bring them to him.
Inkosi uJesu njengalokhu isithuma ayisithumi nje ukuthi sikhulume ngomlomo kuphela kodwa ifisa ukusebenzisa wonke amalungu omzimba ethu kuba silethe ukuphila abantu esihlangana nabo bahlangabezane nokuphila kuphuma amandla kithi azoletha ukuphila ezimpilweni zabantu.
The authority authority which he has given to us is an authority which is authorizing his power to manifest in itself in totality using every part of who you are.
Lamandla inkosu Jesu leligunya elinikezile impilo zethu ilinikezela ukuba sikwazi ukuba senze umsebenzi wayo lamandla sikwazi ukwasebenzisa alethe ukuphila empilweni zabantu.
The second thing which Jesus had was given was the seal of approval, which is the Holy Spirit.
Okunye kwesibili inkosu Jesu yanikezwa kona uphawu oluyisiqiniseko uphawu lukaMoya oNgcwele.
He says in Luke chapter 4 verse 18, the Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed and to proclaim the acceptable year of the Lord.
Siyafunda amazwi ashiwo inkosi uJesu evangelini ngokaLuke isahluko sesine indima yeshumi nesishagalombili kuyendimeni yeshumi nesishagalolunye. Umoya wenkosi uphezu kwami ngokuba ingigcobile ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu, ingithumele ukumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo, nokubona kwabayizimpumputhe, nokuhlenga abacindezelweyo, nokumemezela umnyaka omuhle wenkosi.
In Acts chapter 10, 38, we read how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him.
Siyafunda encwadini yezenzo, isahluko seshumi, indima yamashumi amathathu anesishiyagalombili ukuthi uNkulunkulu wamgcoba uJesu waseNazaretha ngomoya oyingcwele nangamandla, owahamba enza umusa ephulukisa bonke ababesemandleni kaSathane ngokuba uNkulunkulu wayenaye.
We are also anointed.
Nathi ngokunjalo sigcotshiwe.
For service.
Sigcotshelwe lomsebenzi.
2 Corinthians chapter 1:21.
Siyafunda incwadi yokuqala kwabaseKorinti sahluko sokuqala indima yamashumi amabili nomunye.
He who established us with you in Christ and has anointed us in God, who also has sealed us and given us the Spirit in our hearts as a guarantee.
Kepha osiqinisayo kanye nani kuKristu, nowasigcobayo nguNkulunkulu, owasibeka nophawu, nowasipha isibambiso esingumoya ezinhliziyweni zethu.
You are equipped for service so you can go and heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely you are to give, according to Matthew 10:8.
Uma ngabe sifunde evangelini ngokaMateyu isahluko seshumi ivesi lesishagalombili kuthiwa phologisana abagulayo, nivusa abafileyo, nihlambulula abanochoko, nikhipha amadimoni, namkelesiwe ngesihle, nani yiphani ngesihle.
You know, I remember one time I was examining ugogo, and ugogo was using a snake.
Ngiyakhumbula ngolunye usuku ngangihlola ugogo othize, lo gogo wayisebenzisa isnemfu.
And then the next visit she comes and she says, "Doctor, you know what? I am no longer taking snake."
Ngesikhathi sebuya futhi ukuzongibona kwesibili, wafike sethi, "Dokotela, uyazi yini ukuthi angisasebenzisi inhlobo isnemfu?"
And now I was wondering, What happened? Because I don't have medicine to stop people from taking snake.
Ngase ngibuza ukuthi kwenzakalani ngoba phela anginawo umuthi ozokwazi ukusiza abantu ukuthi bayeke ukusebenzisa isnake.
And she says to me, and other gogos are coming because they also want to stop snuffing.
Wayesethi nabanye ogogo bayeza ngoba bafuna ukusiyeka lesi snake.
Now I was more scared because I do not understand what happened that she stopped to take snuff.
Manje ke ngangithukile ngimangela ukuthi kwenzekaleni ngoba ngazi yini enza ukuthi avela yeka isnake.
When these other gogos come, what am I going to prescribe?
Manje uma labo gogo sebefika, imuphi umuthi engizobanikeza wona?
So I ask her, what happened actually?
Ngase ngimbuzisisa ugogo ukuthi empeleni kwenzekeni khona.
And she says to me, "You see this thing which you take and you put here in the nose."
Wayesethi uyakubona lokho okusebenzisayo okufaka emakhaleni.
"We which is simply a light, which I light to check if at all there's something wrong. And she says, when you did this, I stopped taking the
snuff.
So I said to the Lord in my heart, it must be you. And I said, Lord, can you tell me when you do stuff? Because now I'm taken by surprise. Because I'm not examining alone. You are also part of it to bring healing to the people. God is so determined that people must be healed. He is determined that people must be made whole. You know, I have seen miracles, Mina. I had a patient who was HIV, and they brought him in, and he was so sick, and I said to myself, no, this person needs to go to hospital. So I tell them, no, he needs to go to hospital. And they said to me, no, he is from hospital. He's from hospital.
As you can see, he's wearing pyjamas.
And so I said, Lord, it means they have come to you. Do something. And I could hear the Lord giving me instructions that he must do this, take this, do that, and I told him, you must do this and that, taking the instructions. Let me tell you, after a week, when he came back for his examination follow-up, he was walking and actually holding a car key.
Ngezwa inkosi ikhuluma nami nginikeza imyalelo ukuthi ngithini kuyena ngase ngimtshela ukuthi yenza lokhu nalokhu nalokhu wenza kanjalo ngikutshele nje emveni kweviki wabuye esehambela yena ephethe ikhiye zemoto.
But when we checked the CD4 count,
kona lapho ke sihlola amasosha omzimba,
I found that his CD4 count was 2.
Now
I'm looking at him, he's holding his key and he's going, hi doc. I said, hey Wena, do you know that you are held by God himself?
And
because with a CD4 count of 2, you should be in the grave.
I am talking
about the God who's able to sustain life. And you and I need to manifest that power out there in Jesus' name.
Including our
own bodies. You also need to experience that supernatural touch from him for your own body.
And that
grace which you have, you are able to pass it on to others as he sends you into the world.
He says here,
the Spirit of the Lord, next slide, to preach the good news to the poor and make disciples of all nations. Now, I was asking God, when you say all nations, because I thought he said to preach the good news to the poor and make disciples of nations. No, he did not say of nations. He said of all nations.
Manje bengibuza uNkulunkulu ukuthi lokhu kuchaza ukuthini ngoba bengicabanga ukuthi kuthiwa ukushumayela indaba ezinhle kwabampofu senza abafundi mhlawumbe abafundi nje besizwe kodwa kuthiwa cha abafundi ezizweni zonke.
And now Jesus says to me, listen to this.
Manje ke iNkosi uJesu uyayisisho lokhu kimi awulalele kahle.
He says when I say all nations,
yathi uma ngabe ngithi izizwe zonke,
I was thinking of this generation. Because this generation has got internet, has got media, can write books, it can go all over the world within a split second.
Lesi sizukulwane sikwazi ukusebenzisa i-internet, sikwazi ukusebenzisa izinhlaka zabezindaba, omabona kude, amaphephandaba nemsakazo, bakwazi ukubhala incwadi, bakwazi ukucula amaculo ngaleyo ndlela ivangeli lingasabalala ligcwale yonke umhlaba wonke ngokuphazima kwethu.
You know that once you go on the media, within 5 seconds, you already are touching people in Singapore. You're touching people in China. You're touching people in Nigeria within that time. So when Jesus talked about all nations, he was not talking to his disciples because his disciples could only walk from Jerusalem to Samaria. That's why he said, you'll preach the gospel in Jerusalem and Samaria and the rest of the world. So it was going in stages. We are that generation which Jesus is looking at us saying, I want you and I to preach to all nations.
Uma ngabe iNkosi uJesu ikhuluma ngokuthi ezizweni zonke, uma ngabuya kwabezindaba mhlawumbe kumabona kude noma isemsakazweni noma isemaphepheni ngemzuzu nje isihlanu, umbiko ongawusho wevangeli ungafinyelela eSingapore, ufinyelela eChina, ufinyelela eNigeria ngokuphazima nje kweso. iNkosi uJesu yayikhuluma nabafundi kodwa bona babekwazi ukuhamba ngeenyawo bayesuka eJudea baye eSamaria, babengakwazi ukufinyelela emhlabeni wonke. Ngakho ke lamazwi athi nenze izizwe zonke abafunde emhlabeni wonke jikelele ayiqondiswe kuthina njengoba siyilesi sizukulwane esingafinyelela emhlabeni wonke jikelele ngalezi insiza engikhuluma
ngazo. We are the chosen generation.
Siyileso sizwe noma siyileyo leso sizukulwane esikhethiweyo.
That's why we have this conference tonight, today, and since we started.
Yingakho ke sinale ngqungquthela namhlanje njengalokhu iqalile.
Because Jesus is saying, I'm coming back and I am depending on you to go and preach my gospel throughout the world.
Ngoba iNkosi uJesu ithi sengiyabuya manje sengithembe nini ukuba nilihambise ivangeli ligcwale umhlaba wonke jikelele.
Do you know that in the morning you can wake up and take your phone and start to say, Jesus loves you, I want to tell you, you are born into the family of God by receiving him as Lord and Savior. You don't have to kill yourself, you have got to trust him, and in this I am inviting you to receive him into your life. You say just that on every on a day in the morning, and you just send the send. That little clip is going to save somebody's life in India.
Uyazi yini ukuthi mangabe ungavuka ekseni nje uthathe umakhale kukhwini wakho bese uyakhuluma urecord uthi iNkosi uJesu iyakuthanda ifisa ukukuphulukisa, ungazalwa kabusha, uzalelwe emndenini kaNkulunkulu, asikho isidingo sokuthi uyibulale, ungamamukela uJesu njengeNkosi nomsindisi. Emveni kwalawo mazwi bese uthi send, uyawathumela. Angakwazi lawo mazwi ukuba afinyelele kumuntu oseSingapore akwazi ukuthi asindiswe ngalawo mazwi nje ozobuwakhulumile.
If all of us can make a decision that as from tomorrow I am sending 2 minutes message every day, you can see what will happen in South Africa.
Uma ngase sonke njengoba sila sithatha isinqumo sokuthi kusasa umuntu ngamunye uzothumela umbiko noma nje wemzuzu emibili angakwazi ukuthi akhulume amazwi okuphila azosindisa abantu emhlabeni wonke jikelele ngisho nala iningizimu neAfrika.
We are to, next slide, we are to penetrate the world, take dominion of the seven mountains of influence. We are to be seen in arts and culture. We are to be in the media, religion, government, education, family, and business. We are supposed to be there, planted as people who are undercover for the gospel.
Simelo ukuba singenise, singene emhlabeni, sibuse, sikwazi ukuthi sibe nomthelelo omuhle kulezi zintaba eziyisikhombisa kwezaqeda isizungu, ubuciko namasiko, kwabezindaba ezenkolo, ezikahulumeni, ezemfundo, ezomndeni, ezamabhizinisi. Thina singatshalwa lapho, sitshalwe uNkulunkulu njengabantu abasebenza ngokucashile ukuthi sambule indaba ezinhle, indaba zevangeli.
Do you know that when you are an educator, and you have got these children who are called slow learners, you are able to place your hands on them and say, in the name of Jesus, I speak that the grade yalomntwana ibuyela right.
Unaligunya lokuthi ubeke isandla sakho phezu kwabo ukhuleke ukuthi egameni lika Jesu Kristu phulukiseka umqondo wakho awusebenze ngendlela efanele.
Do you know that when you are in the arts and culture, you are able to decree and say that we are no more going to have all these filthy types of films being released in Hollywood? I command in Jesus' name that they stop being produced. Do you know that God can hear you? Do you know that you can change it?
Uyazi yini ukuthi mangabe usebenza kwezobuciko namasiko unaligunya lokuthi ukhulume uthi uyayala ukuthi lamafilimu lamamuva akhiqizwa iHollywood angasile angcolile angabe sakhiqizwa amiswe ngalokho uNkulunkulu angakuzwa bese yawufeza umkhuleko wakho.
Do you know that you have got the incredible power of commanding, and heaven will back you, and there will be result which you can give?
Niyazi yini ukuthi ninikeziwa amandla negunya okuba niyale izinto ezingalungile ukuba zime. Izulu lingakwazi ukuthi likusekele kulokhu bese kuba impumelelo ziphele izinto ezini.
You know, I was coming back from a conference, and when I get home, I find that there are so many cars in the front yard, and my children tell me that no, opposite where we were staying at the time, has been an initiation eyesangoma.
Ngithe kade ngibuya kwingqungquthela ethize ngifika ekhaya ngabona kugcwele imoto nje eyadini. Uma ngingena ngaphakathi endlini abantwana bangitshela ukuthi uyazi yini ukuthi ngaphesheya kwala sihlala khona kukhona isangoma lapho esibhulayo.
And I said, no, hayi esigulayo, beba initiator isangoma, beba yenza.
Usho ukuthi
bebethwasisa.
Yebo, kusho ukuthi bebethwasisa isangoma. So
yeah, so now when they did that, I said, hayi ngeke kulunge ngapha, nithi haleluya ngapha kuzothwa dudu dudu dudu, ngathi ayikwazeki, not in this street.
Manje ngase ngithi enhlizweni yami, hayi ngeke ilunge into enje ukuthi mina ngapha ngimemeza uhaleluya ngale kukhala isigubhu babenza lezi zinto zabo. Ngase ngithi hayi ngeke kwenzeke lokho kulomgwaqo engihlala kuwo.
I waited for instruction from the Lord.
Ngase ke ngilinda umyalezo ophuma kuNkulunkulu.
On a Thursday when I came back from work,
ngolesine mangibuya emsebenzini,
the Holy Spirit says, park your car outside.
Wathi uma ingcwele paka imoto yakho ngaphandle.
And walk the block.
Bese nje uyahamba uzungeze
seven times.
Uzungeze kasikhombisa.
Praying in tongues.
Bese ukhuleka ngezilimi.
And I did that seven times. I walked and I walked, and in the seventh time he said, now point at this house and declare that it stops.
Wayesethi uma ingcwele Zungeza gasikhombisa uthandaze ngeyilimi ngakwenza lokho ngase ngikhomba lo muzi ngathi ngiyayala ukuba konke lokho kwenziwayo kume.
After some few weeks, the mother to this young man comes to the surgery.
Emveni kwamaviki ambalwa umama walensizwa wayiseza esurgery yami endaweni engisebenzela
kuyo. And so I'm asking her how things are going and so forth and so on.
Manje ke sengiyambuza ukuthi ngabe izinto ihamba kanjani, kwenzakalani empilweni.
And she says, "Ha! Sibona zona lezi."
Wayiseke emangala nje ethi ha sibona zona lezi zizinto.
And what things are you seeing?
Mase ngibuza ukuthi iziphi lezi zinto oyibonayo.
And she says, "Isn't it that this boy made us spend so much money?" And just last week she says, he says, "Yena, he's no more part of this. We are shisa zone." Hallelujah!
Wayisethi kumina lezi zinto engikhuluma ngazo. Sisebenzise ningi imali sithi siyamthwasisa lo mfana wethu kodwa nje khona lapho usevele wathi uyayiyeka phansi akasafuni ukuyimbandakanya nalezi zinto ngase ngidumisa uNkulunkulu ngathi haleluya.
Listen, you can change your community, you can change your neighborhood, you can change South Africa by just prayer walking. The Bible says when two of us agree, if we agree being two pastors in the area and we walk about making declarations to the Lord, you will see what heaven will do in changing our country.
Manje lokhu kumele siqonde ukuthi singakwazi ukuguqula imindeni yethu, imiphakathi yethu, izwe lethu, singakwazi ukuthi nje uhambe ukukhuleka kulowo mphakathi oku uNkulunkulu akupha amandla ukuba uguqule lowo mphakathi ngamandla uNkulunkulu akunikeze wona nangegunya akunikeze lona.
I've got so many stories which I can tell you. That even the other time I was going to preach in Bloemfontein, and then they tell me that the plane is full, I can't fly to Bloemfontein on that afternoon.
Ziningi indaba engangixoxela zona, ngiyakhumbula ngelinye ilanga kumele ngiyoshumayela eBloemfontein, indiza engangizoyigibela kwasekuthiwa kugcwele, ayisekho indawo yokuthi ngihlale mina.
I mean, we had booked very much on time and everything was okay, but I don't know, they told me that they've overbooked the plane.
Kodwa ke sasenze wonke amalungiselelo sabhukha kusenesikhathi kodwa khona lapho basebesitshela ukuthi sekugcwele isikhala asekho.
And in Bloemfontein they had ama traffic cops to usher me into the service.
Manje ke Bloemfontein kwakulinde ama traffic cop amaphoyisa omgwaqo ayizokwazi ukuba ngihole angise enkonzweni.
By the grace of God.
Ngomusa kaNkulunkulu.
And now they're telling me I can't go.
Manje sebengitshela ukuthi
angisakhulumi. I said to this young lady, I said, "Mamela la, mina I'm going to Bloemfontein." And she says to me, "No, you can't because today the planes are full, you will have to go tomorrow." I said, "Hi sisi, you don't understand. I am saying I'm going to Bloemfontein today, not tomorrow."
Ngase ngikhuluma ke nalo dadwethu ngamtshela ukuthi kwangathi awuqondisisi mina ngiyahamba manje ngizoya eBloemfontein. Wathi hayi kugcwele kumele uhambe kusasa. Ngathi engathi awungizwa ngithini ngithi mina ngiyahamba namhlanje ngizoya eBloemfontein.
And then as during all that time somebody comes and says, what can I do? Can I help you?" Then I tell her what is going on.
Kona lapho kwase kuba khona omunye ofika ebuza ukuthi kwenzakalani khona engakusiza ngakho ngase ngimchazela yonke indaba.
And he says, "No, we can give you a place in the next flight."
Why said I so kulungisele indawo kwindiza elandelayo.
And the next flight there I was in the plane and the air hostess was saying, "How, Mom Siobi, I saw you standing outside. I wanted to say you saw me standing outside and you're not interfering evening."
Itsese ngiphakathi endizeni lo owaye khona la ebhanoyini osizayo usethi mama Siyobi ngikubonile umi ngaphandle kwathi ngithi kene ngibonile ngimile ngaphandle kodwa wenza ngalutho ukuba ungisize.
Let me talk about going into government.
Ange ngikhulume ngokufinyelela kuhulumeni.
Because I'm here at KwaSizaBantu.
Ngenxa yokuthi ngila emission KwaSizaBantu.
We had when we're talking about abortion with our Dr. Van Eerden.
ebesoba nomhlangano wokuba sikhulume kabanzi ngokhushulwa kwezisu sinobaba uDr. Fanny Eden.
And then they were wanting to force the doctors to do abortions on demand.
Ngenxa ukuthi bebefuna ukuphoqa odokotela ukuthi bahushulise izisu ngenkani.
And then Dr. Albu says, can you go to parliament and present our argument?
Yeah,
I was so scared. And then when I go to parliament on that day, the Holy Spirit says to me, you must look smart. And walk like somebody who has authority. And he says to me, now when I got there, and there is this, you know, the square which is in the parliamentary houses.
Manje ke mase ngifika khona eParliament uyazi indlela ekuhlalwa ngayo kunalezi ndawo zakhona nje eziyisquare.
I see these big pillars. And I say to the Lord, oh Lord, how am I going to talk to these people? They look like they have got power. And the Lord said to me, yes, they have got power, but you have authority. You could have seen me presenting in parliament, man. When I was done, SABC came with their mic and they said, just repeat what you said inside there. At night, I was also in the news on SABC. God will give you even, let's go to the next slide, he will give you what to say.
Nkulunkulu uzokupha ngisho amazwi ozokwazi ukukhuluma.
He says, Jesus says, I have given them the words which you have given me, and they have received them, and they have known surely that I came from you, and they have believed that you sent me. Rely on the Holy Spirit for words to say to these mountains. They will receive them. And will know that surely you are God who has sent us.
Nika kumoya ngcwele ukuze uzothola amazwi ozowakhuluma kulezi intaba bazowamkela futhi bazoqonda bazi ukuthi wena ungothunyiweyo.
The second time when I went to parliament,
sengiphindela ke eParliament kwesibili,
they said to me, I must not make a long speech.
Basebethi kumina angathuli inkulumo ende kakhulu.
And I said, hey, Lord, you heard them. And God says, it's fine, you must obey. They say no long speech. And in less than 7 minutes, we were done. And then they started asking questions. And they were all directed at me. I was writing shorthand. There were almost about 18 questions from the parliamentarians. When I answered, I'm talking about he will give you words to say. When I answered those questions, I was not quoting Jeremiah. I was Jeremiah. I spoke like Jeremiah. And then this other parliamentarian lady says, point of order, you know them. And now, the chairperson says, point of order taken. What are you saying, ma'am? And this lady says, chuck this woman out.
She is talking about all morals. We are not here for that moral lesson. Let her go away. Yo, I felt hot. I felt like saying, hey, Wena, do you know who I am? And the Holy Spirit says to me, shush.
Ngithe ngisaqhubeka nenkulumo ngiphendula le mbuzo loyo wayiphethe wayisethi ake kube khona nje i-order uhlalo wayisethi ke angithule siza ukuthi lo wesifazane ukhala ngani uthe mayikhuluma wasethi akakhishwe lo wesifazane ngoba uzosifundisa la ngendlela yokuyiphatha nesimilo asifundi thina ukuzwa lokho kwase kuthi mina ngisho ukuthi uyangazi ukuthi ngubani mina na
and the Lord says thula
yayisithi inkosi kimi thula.
And after she said whatever she said, the chairperson looks and says, point taken, lady.
And
he turned to me and he says, continue, ma'am. What were you saying?
Wayesephendukela kimi kusihlalo wathi ke qhubeka ke mama usho lokhu obukusho ubuthi
I preached for an hour instead of 7 minutes an hour
mase ngithola ithuba lokushumayela ihora lonke esikhundleni sokukhuluma imizuzu ezikhombisa ngakhuluma ihora lonke
and I what made me to keep quiet was the Holy Spirit said it's enough. They can't take it anymore.
Okwenza ukuthi ngithule kwakuyimoya ingcwele owayesho ukuthi kuningi osubatshele kona sebayahluleka manje ukuqonda bakubambe lo.
And the Spirit of the Lord descended in that square.
Moya kaNkuluNkulu wawusewehlela phezulu kwaleyo ndawo eyisquare.
And that other parliamentarian lady said, "What must we do?" I wanted to say, repent. But the long and short of it, that law never passed. And today, doctors are not forced to do abortions in Jesus' name. That was the victory which we had as Doctors for Life. Hallelujah. To God be the glory.
Manje ukumela walokho lo mthetho wawuphoqo odokotela ukuthi bahushulise izisu ngenkana uzange uze ugunyazwe awuzange uze ube impumelelo uNkulunkulu wasiza siyamdumisa ngalokho njengenhlangano ye Doctors for Life.
Amen. Hallelujah. The fourth one we are going to be done is he was given a name. And he says, I have manifested your name to the men whom you have given to me in the world. They were yours, you gave them to me, and they have kept your word. John 17:6.
Okwesine ukuba wanikezwa igama. Lokhu siyakufunda evangelini ngokaJohane isahluko seshumi nesikhombisa ivesi lesithupha ukuthi ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona kwabasezweni. Babengabakho wangipha bona baligcinile izwi lakho.
And so we are also given a name.
Ngakho ke nathi sinikeziwe igama.
John 16:23-24.
Siyafunda evangelini ngokaJohane isahluko sika 16 uverse 23.
Let's go to the next slide.
No, verse 24.
And the next one. Therefore, and in that day, been given a name. Let's go to the next one. In that day, you will ask me nothing. Most assuredly, I say to you, whatever you ask the Father in my name, he will give you. Until now, you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. In that day, you will ask in my name. And I do not say to you that I shall pray the Father for you. No, no, no. For the Father himself loves you.
Kuthiwa ngalolo suku aniyukubuza lutho kimi. Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini. Lokho eniyakukucela kubaba egameni lami uyakuninika khona. Kuze kube kalokhu anicelanga lutho egameni lami. Celani niyakwamkeliswa ukuba intokozo yenu igcwale. Ngikhulume lokho kini ngemfanekiso isikhathi siyeza lapho ngingase ukukhuluma ngemfanekiso kodwa ngiyakunitshela ngobaba ngokusobala
befundisi
ministers
I would like to correct something.
Ngithanda nje ukulungisa okuthize.
I wish I was going to stand there.
Ngiyafisa ukuba bengatholi
ithuba lokuba ngingena. Now this mic is holding me here.
Manje ke lo mbhobho nje ungenza ngime la.
There is something which I would like us to correct.
Kunokuthize engifisa ukuba sikulungise.
Oftentimes I hear people praying egameni nasegazini.
Kaningi ngiye ngizwa abantu mabethandaza abethi bathandaza egameni nasegazini. In the name of Jesus and in the blood of Jesus.
Jesus did not say pray in the name and the blood.
Kosu Jesu ayishonga ukuthi thandazane egameni nasegazini.
He said pray in my name.
Kodwa inkosu Jesu yathi khulekane egameni lami.
Only.
Mina ngedwa nje.
Now if at all you put something with the name egazini.
Manje mangabe uhlanganisa yonke lento uthi uyathandaza nasegazini.
You have all automatically cancelled umkhuleko.
Ngaleyo ndlela usuvele nje wawucisha lomkhuleko.
Because that prayer is not authorized.
Ngenxa ukuthi lo mkhuleko awugunyaziwe.
You see, when I sign a medical certificate as uDr. Siyobi.
Uma ngabe ngisayina incwadi kaDokotela njengoDokotela Siyobi.
And then bese kungena umzala afake nezakhe signature.
And then a parent come in and then puts his or her signature as well.
Then that medical certificate is not valid.
Kusho ukuthi manje leyo ncwadi kaDokotela ayisekho emthethweni.
It is spoiled.
Kusho ukuthi nje isifana nento esimoshekile.
Because this signature can't carry weight.
Ngokuba manje le signature le ayisenawo amandla, ayisenaso isindo.
Can we bafundisi teach our church members to stop praying in the name and egazini? Ayikho into enjalo, it's not biblical.
Kwangathi ke thina bafundisi singafundisa amalungu amabandla ethu kuba ayeke ukuthandaza egameni nasegazini ngoba there is nothing like that.
You see, when you say in the name of Jesus nasegazini, it means you are not trusting that name.
Uma ngabe uzothi egameni lika Jesu nasegazini lika Jesu, kusho ukuthi awulithembi leli gama lika Jesu.
And uJesu uthe you ask anything in my name.
Kanti inkosi uJesu ithe you can ask anything in my name, celani noma yini egameni lami.
You know, when mina ngiku meeting and I hear umuntu athi egazini asegameni, ngiyam stop ngithi hi hi hi.
When I'm in a meeting and I hear someone praying and saying in the name and in the blood of Jesus, immediately I say please stop, you cannot pray like that.
Why are you adding?
Kungani ujobelele?
Kukhona nje lo mama oyaqala lento, umama waqala lento. Angimazi igama lakhe. But umama, umuntu abantu besifazana, abantu besifazana. I wish ngabe ngikhuluma nani. Abantu besifazana bayingozi, bayingozi.
It was a woman who started all this. I don't know her name, but you know women sometimes are dangerous. I wish I can just speak to the women alone.
That's why Paul says, I don't permit any woman to preach or teach until baze basindiswe from ukukhohlakala okukhohlisayo.
Ingakho umpostoli Paul ethi akumele abasifazane bafundise bashumayele until they are saved, until they repent from all the wrongdoings and all
from the power of deception.
Bakhululwe emandleni enkohliso.
We've got to have a sound doctrine as abefundis. Teach abantu the right thing.
Simelo ukuba sibe nesifundiso seqiniso njengabefundisi, sibafundisa abantu into okuyiyona yona efanele iqiniso.
He gave us nothing else but his name.
Akukho okunye asinikeza kona ngaphandle kwegama lakhe.
And the last one.
Okokugcina.
God gave him his promises.
Kulunkulu wamnikeza izethembiso.
His promises are the ones which made Jesus to pray prayers which said, you are not going to allow my body to see corruption.
Lezi thembisa inikeza inkosi uJesu izona ezenza ukuthi inkosi uJesu mayikhuleka ithi angeke uvumele umzimba wami ukuba ubone ukubona.
We read that in Psalm 16 verse 10.
Lokho siyakufunda encwadini yamahubo 16 verse 10.
And so that made Jesus, Hebrews 5 verse 7 says, the Lord Jesus was able to pray fervent prayers and supplications to God to save him from eternal death, and he was heard because of his godly fear.
Bese siyafunda ukuthi ke owathe senikele emhleni yenyama yakhe ngemkhuleko nokunxusa nokudazuluka okukhulu nezinyembezi nezinyembezi kuyena onamandla okumsindisa ekufeni wezwiwa ngenxa yokumesaba uNkulunkulu.
His promises are yes and amen in Christ Jesus. Next slide. And these promises God has given them to us so that they keep us in faith.
Manje ke lezi thembiso uNkulunkulu usinikezile zona ukuba zisigcine sisekholweni.
His promises encourage us in trials.
Lezi zethembiso ziyasiqhuquzela uma sihlangabezana nobunzima.
His promises give us a future and a hope.
Lezi thembiso zisinikeza ikusasa nethemba.
His promises they keep us trusting in him, for he is faithful.
Lezi thembiso zisigcina sithembele kuye ngenxa yokuthi yena.
His promises ensure us of God's protection and his provision at all times.
Lezi thembiso ziyasiqinisekisa ukuthi uNkulunkulu uzosivikela futhi uzosihlinzekela ngazo zonke izidingo zethu zikhathi zonke.
And because of the promises and the prayers,
manje ke ngenxa yalezi thembiso nemkhuleko,
we are able to pray and ask God bold prayers.
Sinamandla ukuba sikhuleke umkhuleko onamandla kuNkulunkulu ngesibindi.
And be so convinced and convicted that whatever you are asking for, God will do it because it is in his promise and you are asking it in his name.
Bese sikhuleka sinethemba sinesiqiniseko sokuthi konke sikukhulekelayo uzawusenzela kona futhi uzosizwa.
As God sends us.
Njengalokhu esithembisile ezithembisweni zakhe.
And when he is sending us.
Uma ke esesithuma.
As he sent Jesus.
Njengalokhu ethume inkosi uJesu.
I want to encourage you by saying a story.
Manje ngifisa ke ukungiqhuquzela nginikhuthaze ngokuxoxa indaba.
There was a missionary.
Kwakukhona umfundisi sithunywa wayehambisa ivangeli.
He was a missionary in Vietnam.
Why is Tunya Sevangele Zwena Se Vietnam?
It's a real story. And so he was there for quite a number of years.
Lenda Bindaba Ehikinisenz Rangempela Wabagleloli Zola Se Vietnam Imnyaga Emningana.
And so when this particular year they were coming home, even the soldiers were coming back home to America.
Manje ke ngalomnyaka othize ngesikhathi ke amasosha esebuyele emuva ebuyele ekhaya ebuyele eMelika.
So they arrive at the harbor.
Baseke befika esikhumulweni semkhumbi.
And as they arrive at the harbor, there were families, relatives, wives, children coming to welcome the soldiers back home.
Ngesikhathi befika kulesi sikhumulo semkhumbi, kwakukhona ihlobo, imndeni, abantwana, abantu bezobahlangabeza, bezombamukela ukuba sebebuyile ekhaya.
Trumpets were sounding.
Kwakufuthwa ngisho amacilongo.
Balloons were cracking and crick crackers.
Kwakukhona ngisho iqhushumbisi o cricket namabeluni.
And then this missionary stands there waiting for somebody or the mission people who will come and welcome him home.
Kona lapho lo lesithunywa sevangeli sasimile lapho naso silindele ukuthi bakhona abazovela ebandleni bezomamukela.
And there was nobody.
Kwakungekho ngisho noyedwa umuntu.
And so as he has his luggage walking down the passage,
ngesikhathi ephetheke imithwalo yakhe ehamba la epassage esehle emkhunjini,
he is feeling so sorry for himself.
And
he says, you know, Lord, I was there for so many years. Through me, so many lives have been saved. Through me, others were healed and delivered. You used me so much. And now I'm coming home. And nobody welcomes me. And in that sombre moment as he was walking down, he heard the voice saying, son, you are not home yet. I'm trying to say, never wait for accolades in this world. Never wait for people to say thank you to you. They are not the ones who have sent you. The one who has sent you. When you get home, he is the one who will say, well done, good and faithful servant. Continue to work diligently. Use what God has given you. The five equipments he has given you. Jesus used them. And when he get home, God gave him a name above all other names. That in the name of Jesus, when it's mentioned, every knee shall bow and every tongue shall confess. You are also waiting for your own crown. It will come. Only wait on him and fulfill what he has called you diligently, without fear, with conviction, compassion, filled with so much diligence in your heart that you say all the time, I will do it the best way I can.
Ulindelwe nawe umkhele ozokwazi ukuthola, ngakho ke sebenza ngokuzimisela, ngokukhuthala, wenze konke uNkulunkulu athi kwenze, uqonde ukuthi ngelinye ilanga uyothola umvuzo omkhulu ngako konke okwenzile.
Can we pray?
Singathandaza.
Pray for yourself. You've heard God speak to you. You know what the Lord is saying in your heart. You know the people you are leading. You know the word which God is giving you. You know, at times God says, when we go through stuff, he is taking us through a message.
Ngakho-ke zikhulekele wena, uyakwazi lokhu uNkulunkulu akunikeze kona, umsebenzi awunikeze wena, nalowo mbiko akunikeze wona ukuba udlulise. Ngakho-ke zikhulekele wena, ukhulekele nebandla uNkulunkulu akubeke kulo.
Going through trials.
Noma udabule emzimeni.
Sometimes it's God giving you a message.
Khona lapho emzimeni kwesinye isikhathi uNkulunkulu usuke kunikeza umbiko.
Which you are going to take to others.
Umbiko ozowuthatha uhambise kwabanye.
And to give them hope.
Ebese ubapha ithemba.
Father, in the name of Jesus, we are so thankful for this meeting. Since it started, you have been speaking to us. We are thankful, Father, that we serve a God who hears us. A God who speaks to us.
UNkulunkulu okhuluma nathi.
A God who desires for us to walk in confidence.
UNkulunkulu olindele ukuba sihambe ngokuzethemba.
And have boldness.
Sibe nesibindi.
In serving you.
Ekumkhonzeni.
As we serve your people. I'm praying, Father, that as leaders, let us know that we are equipped. We are empowered. We are protected. Heaven is backing us up. We are not alone. You are with us. As you have promised that you shall be with us till the end of time. We thank you, Lord Jesus, for your faithfulness. Thank you that you are our master. You have given us the Holy Spirit who will teach us even what to say and what to do. We thank you for your presence, which is going to show itself through your glory. Thank you, Father, for taking us from glory to glory in the power of the Holy Spirit. We say amen. And amen. Can we give God
have challenged us this morning. And as you were speaking, I couldn't help but think of another woman. Who was not afraid of death. Had no fear of death. And she said, "If I perish, I perish. But I need to do this which God has called me to do to save a nation." And may God help us that as we have received so much, we will use it and be equipped wherever God sends us, that we will be faithful.
And
wherever it might be, in whatever capacity, may we be faithful servants sent by God. Thank you so much, Dr.
Siyabonga.
There's just an announcement. Bishop Gama requests that the Swati group would gather together after the service here in the auditorium, and maybe we can suggest that they gather there, then they all meet in the same place.
And the
afternoon session will be at 3 o'clock this afternoon. I'd like to ask Dr. Mnisi if he wouldn't come forward. Close this session in prayer and ask God's blessing on the meal that we will now receive when we go down to where the venues are for eating.
Let's pray. Living Father,
Babo Pilayo,
thank you that you love us,
Siyabonga nkosukuthi uyasithanda,
that you'll never send us where you're not coming with us.
Siyabonga nkosukuthi ngeke usithume la wena ungeke uye nathi khona.
Thank you, Father, for equipping us this day.
Siyabonga nkosukuthi usihlomisa kulolu suku.
For the day ahead.
Ukuthi usihlomisela lolu suku nensuku eyiphambi kwethu.
And for the rest of our lives on planet Earth.
Keep
us faithful to your calling. Thank you for this word from your servant. That you have used her mightily again this day. We pray your blessings upon her. And upon her husband. And we pray, Father, that your mighty hand of grace will keep them going until that last day. Father, as we go out now to receive food for our bodies, we receive it with thanksgiving. Help us that after eating this food, we will have energy to serve you better. In Jesus' name. Amen.
Amen.